This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika kuri mikro hano Netienne Karekezi ku ijwi rya Amerika. Turebe mu gihugu cya Centrafrica. Ubu muri Centrafrica hari ingabo z'amahoro zo mu mutwe wa MISCA 600. Hari ingabo kandi z'abafaransa 200 zo mu mutwe wa Sangari. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU mu rwego rwo kugira ngo igarure amahoro arambye muri Centrafrica mu kwezi kwa kane gushize yasezeranije ko izohereza muri Centrafrica ingabo z'amahoro 12,000 zose hamwe. Ibyo ariko bishobora gutangira mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Mu minsi mike ishize nibwo perezida w'inzibacyuho wa Centrafrica Samba Panza yatangaje ko ibiganiro birambuye ari wo muti wagarura amahoro arambye muri Centrafrica. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye impuguke ebyiri zikurikirana ibibazo bya Afrika ku buryo burambuye.
Dr. Abubakar Mashinango, perezida w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwiga n'ubushakashatsi bw'intambara n'abakimbirane.
Ndabasuhuje Bwana Mashinango Abubakar, murakomeye aho muri Centrafrica?
Turakomeye Bwana Karekezi.
Twatumiye kandi mu kiganiro cyacu uyu munsi
Frank Mwine, aba nkurikirana amategeko na politiki mpuzamahanga cyane.
Frank Mwine, ndabasuhuje cyane hano muri studio i Washington, kandi ndi kumwe na mugenzi wanjye wimenyereza umwuga w'itangazamakuru ariko nubwo awumenyereye cyane.
Udasima Kado, ndakuramukije nshimira nawe batwite.
Komera cyane Udasima Kado. Ubwo none nkuko byumvikana kubatwumva mwese aho muri muri Centrafrica niho duhera kugira ngo twumve uko ibintu byifashe. Bwana Mashimango Abubakar, aho kuri uyu munsi mwatubwira ko muri Centrafrica nyuma y'ibihe bimaze by'amakimbirane, ubwicanyi, akaduruvayo, ibibazo by'impunzi n'imibereho mibi, ubu mwatubwira ko ibintu byifashe bite?
Nabwo kuri ibintu byifashe neza nk'uko bisanzwe, nubwo hataraho urusaku rw'imbunda, ariko abakiriye amakimbirane, kwihorera n'ubundi bugizi bwa nabi hagati y'abaturage baregana kuba hagati y'abaturage bita kuba ari abakirisitu cyangwa abayisilamu, bamwe bakabita ngo ni abantibaraka, bakaba bumva bagomba kwihorera cyangwa abakirisitu nabo bakumva ko bagomba kwihorera. Ibyo bikaba biteraga tumvayo n'umutekano muke hagati mu mujyi hano wa Bangi no mu giturage aho nk'umuntu mu minsi ishize, ugasanga abaturage babeshejweho mu bwoba kandi nta mahoro nta n'umutekano. Ikindi kibazo cyakwiyongeraho rero akaba ari n'ikibazo cy'ubukene. Cy'ubukene butewe n'uko igihugu kimaze nk'imyaka ibiri mu ntambara cyangwa niba atari itatu, abaturage bakaba batarabonye uburyo bwo guhinga cyangwa kandi Centrafrica ni nini. Ubwo urumva rero ko hari amapfa mu giturage hafi ya hose.
Bwana Mashimango, mukurikira cyane ibibazo by'amakimbirane hirya no hino ku isi, cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Ku bantu batwumva mu karere k'ibiyaga bigari tuvuge, ikibazo cy'ingutu cyangwa se intandaro y'ikibazo cyo muri Centrafrica mwatubwira muri make cyane, ni iki mwadusobanuriraho?
Muri make muri Afrika n'ahandi yo tari muri Centrafrica ho nyine, muri Afrika ahanini ibibazo byose biterwa n'ubutegetsi. Ubutegetsi gushaka kwikubira no gushaka kwikanyiza no kwikanyiza, bagashaka kwigiza y'abandi, noneho ibyo bigaviramo imyivumbagatanyo ijya kujyana ku buryo abantu noneho kubera kuba nta na gahunda icyo bita ideoloji cyangwa programme politiki baba bafite, ugasanga bitwaza ahanini amoko cyangwa imyemerere y'abantu. Nibyo bituma kenshi bivamo amakimbirane n'ubwicanyi bureze kamere.
Ibyo ni ibibazo byumvikana gato ndaho ijambo mugenzi wanjye Odasa, ariko mbere yuko njyaho ndagira ngo Frank Mwine, murebye ku bijyanye n'igihugu bwacyo tuvuge nk'igihugu cya Centrafrica mu rwego mpuzamahanga, murebye ku bijyanye na politiki mpuzamahanga mukareba mu mategeko, ubu Centrafrica twavuga ko ari igihugu gihagaze gite ku bijyanye haba ku mutekano, haba se ku bantu?
Urakoze cyane. Ikibazo cya Central Africa gifite inkomoko mu mateka yacyo, nyirango kuva muri independence, aho ubuyobozi bwagiye gusimburana ku ngufu ari za kudeta uvuye kuri wabaje kuyobora David Dako hajyaho Bokassa Bokassa akurwaho na Kolingba kintu wakukuyeho Kolingba patase akurwaho na Bozize urumva kugeza kuri uyu wejo bundi Michael Jopedia ikibazo kiri muri Afrika muri rusange nkuko Mashikumangu amaze kubikomozaho ni ubutegetsi budashingira ku nzego ushingira ku bantu iyo abantu rero bagiye n'inzego zose zirahe urumva rero mu by'ukuri kandi hakaza na kindi k'ibindi bihugu byahoze uragiye Bufaransa bufite influence cyane muri kariya mu kiriya cya Central African Republic no mu bindi bihugu byagiye bitegeka ariko si mu Bufaransa gusa n'ibindi bihugu by'i Burayi na Amerika usanga bifite influence mu bihugu bimwe byagiye bikoloniza cyangwa bifite influence ya politiki mu rwego rero ubuzuti mu rwego rwa politiki mpuzamahanga n'iki byose usanga Ubufaransa no bwabanje kugibugira uruhare muri za kureta zagiye ziba ariko ubu ngubu ni nabwo bwafashije bavuga ko bwafashije mu kohereza ingabo mbere se bunashishikariza izindi nzego ntawo ni gushyikira icyemezo n'ubumwe bwa Afurika kugira ngo bohereze ingabo zitunge umutekano.
Ye turabikomerezaho mu kanya ndabano hano muri studio Odase Makado arasa nkaho ari hafi kubagira ikibazo kindi cyangwa cyo yakongeraho Odase
ikibazo ndakibaza Mashimango niko ingwano muri Afrika muri rusange zirasa mugabo kubijanye na Central Africa imbere yuko ni ingwano yaduka haravugwa ugwanko na macakubira fatiye ku madini ibi bya bitango conflit identitaire ugasanga birasa ariko uwo kubaza ko ariho waruri iyi ngwano yaje muyibona
ndiye ntabwo niwe muri Central Africa ariko ibya Central Africa nabikurikiranye ntabwo nabwo ko intambara cyangwa amaca intambara iri muri cyangwa n'ivumba gatanu cyangwa amakimbirane ari muri Central Africa ari intambara hagati y'amadini n'abantu biyitirira amadini kubera ko nta yindi gahunda bafite kugira ngo babone uko badukira mu bantu ngo babice cyangwa babuze uburenganzira bwabo ikibazo gihari nuko nabivuze ni ikibazo muzi ko muri Central Africa mu gace kitwa Birao mu majyaruguru muri mu ntara ya Haut-Vakaga ibindi bice byose byagiye bisigara inyuma mu majyambere ubutegetsi bwose bwo bukurikirana icyo bita za regime zose uhereye kuri za ba Andre Kolingba Ange Félix Patasse uko babavuze Bozize bose bagiye ntago bigeye bita kuri utwo turere niyo mpamvu rero abaturage bo muri utwo duce za bitu babaza bakagaho tukoto cyangwa bamingi bangora cyangwa ho mbomu bafashe ya mbere baravuga kugira ngo turengere uburenganzira bwacu reka tufate intwaro ariko icyo dushobora kwibagirwa nuko na uriya muperezida wavuyeho wa mbere witwa Bozize François Bozize nawe kugira ngo afate ubutegetsi yifashishije abo baturage bo mu majyaruguru ya Central Africa kugira ngo afate ubutegetsi ariko hagati aho ntitwibagire ko hari n'ibindi bihugu nk'uko Frank Mene yabivuze byivanze muri izo ntambara cyane cyane kubera inyungu zihariye z'ibihugu bituranye na Central Africa ubwa mbere n'ibindi bihugu by'ibihangane nk'Ubufaransa cyangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko muri Central Africa ni igihugu gikize gifite peteroli gifite diyama gifite zahabu iyo byose byavangikiranya rero bigaterwa bigatuma imvururu zirushaho gufata intera ndende
bwana Mashimango se umuntu yavuga atibeshye ko ayo makimbirane hagati y'abantu biyitirira amadini mwavuze ko atari amadini ubwayo ayo makimbirane yabahemberwa n'abanyamahanga bafitemo inyungu zindi
oya amakimbirane amadini byafashe isura y'amadini bitewe n'abanyapolitiki b'abanyacentre afrika badafite programme hanyuma byatangiye kugiye cya Bozize mu gihe uwitwaga Yves Lacité wari umujyanama wa perezida wa repubulika abonye abareberi baseleka babageje hawi atangira kuboko bayobowe n'abasilamu bashaka gufata igihugu kugira ngo bashimakarize umuco wa kiisilamu muri Central Africa noneho bahereye kuri iyo hipotezi idafite aho ifatika ari kugira ngo barinde ubutegetsi bwabo bituma bazana urwango hagati y'abakristu n'abayisilamu noneho abakristu bumva ko bari abo muri Faransa bari menase n'abayisilamu kandi byakurikira disikuru.
Ndagushimiye cyane bwana Mashimango Abubakre Odase ndabona usa nkaho ufite ikindi kibazo
ngira ngo ndanakabaza na Frank kuri ibi yari ko aravuga bifatiye ku madini uri kuraraba muri ako karere nk'igihugu cha Chad na Chad mu myaka ya mike yiheze cyaragize zingorane zifatiye ku turere ibihugu nako ugasanga abantu bariko baracanamwe bafatiye ku madini canke mu manuko cyangwa mu burengero muri Sudan ivyabaye uko nyene umuntu yovuga yuko iyo ngwano ifatiye ku madini yoba yavuye muri ibi bihugu bindi bihana imbibe na Central Africa iki gihugu carandukiwe n'iyi ngwano y'amadini
urakoze icyo kibazo ni cyiza cyane urebye cyati nayo ubwayo ifite uruhare muri mubiri mu kubera hariya mu karere ka Central Africa ku buryo niyo baje kwezaho n'ingabo uziko n'inama yakuyeho Michel Jotodia yabereye muri Chadi ndetse bakanavuga ko n'ingabo za Sereka zifite inkunga ikomoka mu gihugu cya Chadi ariko dusubiye ku kibazo kibabazaga cy'amadini mugenzi wanjye Mashabanga amaze kubivuga amadini amoko sicyo kibazo muri Afurika ikibazo muri Afurika ni ubuyobozi bubi ku buryo abayobozi bakoresha icyuririzi cy'ubwoko cy'amadini ahatari amadini uhasanga ubwoko ahatari ubwoko uhasanga amadini ndetse naho bahuje amadini uhasanga bafite ibibazo by'umuntu yakwita cyangwa imiryango umwaka ugatikana akakuruka muri uyu muryango nko muri Somalia amakimbirane ahari bafite idini imwe hafi bafite ururimi rumwe ariko icyarabu ndetse bafite n'umuco umwe ariko ugasanga bafite amakimbirane amaze imyaka 20 urumva ikibazo mu by'ukuri si amakimbirane akomoka ku madini cyangwa akomoka ku moko ahubwo n'abayobozi babura imigambi ifatika bashobora guha abaturage babo bakifashisha amoko cyangwa amadini cyane cyane ko n'abaturage bacu iyo barebye ntabwo barasobanukirwa gutandukanya ikibi ngira ngo abenshi bumva ko amadini abayobozi babo bashobora kubakura mu by'ubukene kuko iba hari ubukene undi akavuga ati nkomoka muri ubu bwoko ashobora gukoresha ubu bwoko kugira ngo yuririre ku idini cyangwa ku bwoko bw'abo bantu akomokamo
ibyo ni ibibazo byugarije Afurika udase ibyo bisobanuro bya Frank Mwinaduhaye urumva hari ikindi wabyongeraho
icyo nayo ndibaza none hari uyu mutama yitwa Mamadou Diouf yigisha muri kaminuza yo ngahe Columbia niwe twari ko turaganira arambwira ati nta nyishu yoroshe aho muri Central Africa igihugu cya Chad kitagize uruhara none ubu Chad barakuye abasirikare babo muri Central Africa hari icyo mubona kizohinduka icizere cyanyu ni iki
ikibazo kugira ngo Chad ikureyo abasirikare bayo hari ukubota igitutu uri bakora abantu bapfuye muri Central Africa muri Bangi ngira ngo barashwe n'ingabo za Chad ndetse Chad ivuga ko bayishotoye ko yari muri nayo yirwanagaho acyo bita muri self defense ariko Chad izaba ko yeye n'ukuri abasirikare bayo atuba kwibaza ati Chad ni kuri abasirikare bayo bizagenda gute umutekano muri Central Africa urumva rero Chad kuri abasirikare bayo yabakurayo itabakurayo nubwo ifite uruhare n'inyungu muri Central Africa ariko ikibazo nyamukuru cya Central Africa ntabwo ari Chad ahubwo Chad nayo yuririra ku bibazo biri hariya kugira ngo igire inyungu zayo ikurikirana ariko mu by'ukuri ikibazo cy'ubukene muri Central Africa ikibazo cy'uko abayobozi bawo batanga ubwisanzure ndetse bagatanga n'ubuyobozi bwiza bushingiye ku bibazo rusange by'abaturage bigashingiye ku moko ku turere nicyo kintu gishobora gukemura ikibazo cya Central Africa
iyo umuntu yavuga ko ari inzira imwe bwana Mashimango muri aho ibangi murebye ingamba amahanga yafashe muri iminsi yose ishize bashyira ingabo ngaho muri Central Africa bakora ibikorwa byo gufasha impunzi n'abavuye mu byabo muzi neza ko hari ingabo zavuye mu Burundi no mu Rwanda ingabo z'amahoro gufasha mu kugarura umutekano aho ngaho muri Central Africa ndibuka neza ejo bundi ministri w'intebe uyu Andre Nzapayeke atangaza ko bagiye gufata ingamba zikomeye cyane zo kugira ngo umutekano ugaruke mubona inzira y'amahoro cyangwa se y'umutekano urambye aho igenda igaruka mwabyemeza aho ngaho muri Central Africa
ngiye nabo nabyemeza ko bigenda bigiye mu za mahoro bigenda bigaruka kuko abanyasantara amahoro ntashobora kuboneka abanyasantara Afurika bonyine ku giti cyabo atari umuvu ko ayo mahoro akenewe nubwo ntabwo ngiye ntekereza ko amahoro agomba guturuka hanze yego ingabo z'amahanga zifite icyo zigomba gukora ku birebana n'umutekano ariko umutekano si we mahoro iratandukanye hagati y'umutekano n'amahoro kuko amahoro ni igihe umuntu yicara akisanzura akumva ko nta kintu kimubangamiye icyo bita nakuye mu gifaransa cyitude nuba ko akaba ari pevile kandi ari afite cyitude muri we umutekano rero n'amahoro biratandukanye ingabo z'amahanga zaje kugaba umutekano wenda izira cyane ndende ariko akazi uko nkabona ku hano icyo bakora bafite icyo bamaze ko nge ndibuka nari ndi hano mu kwezi kwa 12 umwaka ushize ibyo abafaransa bazaga bataraza ku buryo ibintu iyo bataza kuza ibintu yari kumera nabi kurushaho n'ubungubu ntawabyishimira ibintu biri ukuntu bimeze ubungubu no hiyongereyeho n'ingabo z'abanyafurika Kameruni, Gabo, Congo, RDC na Congo Brazzaville, u Rwanda, u Burundi mu by'ukuri ntabwo badakora kugira ngo umutekano ugaruke mu bice byinshi byo muri iki gihugu kandi mwibuke ko iki gihugu ni kinini cyane kuriyo ingabo zihari zose z'abanyamahanga ntabwo zakwira igihugu cyose ngo kandi nta mikoro amikoro ingabo z'abanyafurika zishya n'ingabo z'abafaranga zifite amikoro nazo amikoro ntabwo ari nyinshi cyane ku buryo byose byajya zakwirwa hose cyangwa ibikoresho bafite babikoresha ahakenewe hose ikibazo rero gihari ni uko abantu bateze muri iyo transition ihari kuva muri MINUSCA bikajya muri MINUSCA icyo ni icyizere ntabwo abongo ni kibekere z'amasinde kuko hari igihe bishobora gutanga n'ejo bundi premier minister yavuze ngo batange n'ejo hari operation yo gusubiza intwaro ndavuga ngo ntaho kuri njye ndabona ko ari yeshe kuko ni intwaro ntabwo bageze kuri kumbunda 2025 zatanzwe urumva rero ko abanyacentrafrica nibo bonyine bagomba kwicara bagatekereza bakibaza ibyo barimo aho bajya naho bavuye bakavuga igihugu cyacu gikenewe ko abaturage bagira amahoro bagatekana kuko amahoro harimo ubukene harimo ubwo kubura intambara hakabaho n'ikibazo cy'ubukene hakabaho n'ikibazo cy'uko tutaravuga Centrafrica iri mu bihugu bifite umubare ukomeye cyane w'abantu bateze ubusumo no kwandika muri abo bantu rero kubumvisha ko amahoro umuntu wundi icyo bita l'autre bukenifere ariwo utuma babura umugati cyangwa abakene biroroshye icyo bita intoxication mu mutwe
yihangane gato bwana mashimango
inzira cyari ndende ku buryo nge numva ko abanyacentrafrica bagombye cyane cyane abita ko ari abategetsi bagombye kwishyira hamwe bakareba ibifite inyungu igihugu cyabo bakabikemura naho gutegereza ngo ingabo z'amahanga zizo zazana amahoro zazana umutekano ariko ntizazana amahoro
bwana mashimango ndabashimiye cyane mbere yuko ngera kuri bwana Frank Mwine mu Kanyarika Audace Makado ndabona hari nka n'ikibazo hari cyangwa se n'ikindi kintu Audace
cyari cyo kibazo nyene mashimango yari ko aravuga ati ingabo zaje gufasha niko ziza gufasha abene gihugu ba Central Africa nibo bafise umuti w'ingorane zabo bwa mbere hari mu gutorera umuti ibibazo mwene ibiharajamwe ibibazo bya gisirikare uburyo bw'igisirikare ibiganiro vya politike no gufasha abene gihugu bonyene bakamenya ingorane zabo none ko muvuga yuko ibigwanisho bikwiragiye hose abantu batize mubona umuti nyakuri naho muvuga yuko umuti wa mbere uva mu ba Central Africa bonyene wo buyuhe hari ivyo bibazo byose byugarije uko
muri make mashimango
ndivuga kuko ngevuga umuntu ugomba kuba muri ba Central Africa nuko nabateye ibibazo ubwabo n'abanya Central Africa nubwo n'abanyamahanga babigize umuruhare ariko abanyamahanga ba Central Africa ugomba kumenya ko abanyamahanga baza mu kubera inyungu bafite twati inyungu z'umutekano twati inyungu z'ubukungu twati inyungu za strategy politiki ntabwo abanyamahanga baje kubafasha ngo kubafasha gusa kubera umutima mwiza nka karitasi imanuka naka kandi nawe twabonye ko abanyamadini bamanitse no bafite izindi nyungu bafite inyuma y'ibyo abanyasantrafrika icyo nashaka bagomba kubafasha nuko bagomba gufata iya mbere bakavuga ikatwicara abo ibyo birwanisho bifitwe n'abanyasantrafrika ababuzwa umutekano n'abanyasantrafrika ikibazo n'ibiganiro bigomba kuba bakavuga ukavuga reba umuntu ntashobora kuvangurwa cyangwa kubuza uburenganzira bwe kubera imyemerere aho akomoka uko asa uko areshya n'ibindi nk'ibyo ikindi bagashyiraho n'inzego icyo bita institution zihamye igihugu kugeza ugire umugabo ukomeye zagira institution zihamye izo institution nizo zituma nubwo ubutegetsi ubu guverinoma zahinduka ariko igihugu yakomera yatekana yakomera mwibuke natanga nk'urugero nk'ububirigi bwagize umwaka urenga budafite guverinoma ariko ntabwo bwigeze guhungabana ni ukubera ko institution zihari zikomeye kandi zishobora guhungabana
bwana mashimango urakoze cyane bwana mashimango nagira ngo bagana Frank Mwine namwe kuri ingingo ikibazo Audace yarazamuye mwe kubijyanye no kubona umuti hano muri Central Africa mwe icyo mwumva mwatubwiraho ni iki
ikibazo n'umutekano muri Central Africa urabona mashimanga maze kuvuga ko aba ingabo zindi zivuze hanze ibindi bihugu bishobora kuzana umutekano n'uwo mutekano bavuze ko umutekano ashobora kuza ariko nawe biragoye kuzana umutekano impamvu ni iyihe nuko burya no abo basirikare ntabwo bagenda mu turere twose kugira ngo barebe ko bacunga umutekano w'abaturage nuko ko abaturage ubwabo niyo bagomba kunganirwa n'abasirikare b'abanyamahanga kugira ngo umutekano uboneke ariko mu gihe abasirikare cyangwa ubuyobozi bwo muri Central Africa butaragira ingufu nk'uko tubona muri Libya uwo muri Libya igihugu kimaze gushwanyuka babuze umuyobozi ufata igihugu cyose wagiye hamwe ni nabyo njye mbona muri Central Africa aho igihugu kimaze gushwanyuka habuze umuyobozi ufite ingufu kugira ngo azane ishyirahamwe abanya Central Africa ndetse anubake n'izo institutio twavugaga mu kanya kuko mushobora kubaka izo institutio ufite abantu batatanye ariko n'ubundi ibyo birava amateka yabo kuba agiye babatandukanya n'ibindi byose kugira ngo ubungubu umuyobozi uzaza nonaha inshingano afite ni uko agomba kureba ko bya bindi byari bishingiye mu bibatandukanya byose byabanza bigashyirwa hamwe igihe bimaze gushyirwa hamwe rero babanje kwisanganira bashobora kugira icyo bakora kuko twarabibonye na hano no mu Rwanda kugira ngo jenoside ibe kuko bavuga ngo umutekano ube umutekano abanyarwanda barawubura ndetse abanyamahanga bikuramo n'akarenge kandi ikibazo kidahari ubu ngubu Etienne ni uko ntangiye kumva muri iyi minsi ko abanya Central Africa barimo gusaba ingabo z'amafaransa ndetse n'ingabo z'abanyamahanga ngo zive muri icyo gihugu kuko bavuga ibindi bigaragambya ngo ntibishaka abafaransa bishaka n'abafaransa urumva ni ikindi kibazo kivuga gusoza aba Central Africa basa nkaho batumva akamaro k'ibyo bihugu byagiye kubafasha urumva haracyari ikibazo cy'uko abo bantu kubunganira mu gihe bariya batabumva ni uko bagomba rero kugarura icyizere cy'abaturage ndetse na n'ibihugu bigomba kureba ko byakohereza amafaranga kugira ngo amafaranga yayo tuvuge zaba ikene bubake nk'imihanda amashuri meza amazi meza n'akazi mu gihe umuntu ushonje Etienne ubwira amafaranga udafite akazi biragoye kumusobanurira ngo umutekano warajyama ngo arasiga
murakoze cyane bwana Frank mwine Audace ndabona waruzamuye akabazo
nari mfise akabazo mfatiye kuvyo mwavuze murabona dufatire kuturero mwatanze abanyagihugu batize ubutunzi bw'agataka ubunini bw'igihugu intwaro reka dufatire akarorero kuri ico gihugu ca Central Africa nyene na Congo bihana imbibe tukovuga yuko Central Africa igiye kuba iyindi Congo
mashimango tubahereho
ngewe navuga ko ahubwo Central Africa ntabwo igiye kuba iyindi Congo ahubwo igiye kuba iyindi Somalia kuko ikibazo cyo muri Central Africa nkuko nyine akivuze kiragoranye ku buryo haha ngaho ngubu Central Africa nayicamo ibice ngewe navuga nka bitatu cyangwa bine hari igice kiyoborwa nubwo ko ikibazo cya mbere kiri muri Central Africa navuga mu gifaransa niho byorohewe manque de l'autorité de l'état nta ngabo zihari ari abajandarume ari abasirikare b'abanyafurika ntabahari nta ngabo igihugu cya Central Africa gisa no igihugu kiba gitegekwa n'ibice bitatu hari igice kimwe kidatuwemo cyane kirimo iyo bita l'ordre de l'état armé hari igice kirimo kigaruriwe n'abo babuzaga abanyeshyamba bitwa FCLK bavuga ko baturuka mu majyaruguru hari igice kirimo abitwa revolution hari n'igice gitegekwa n'abo bita za milice za antibalaka na bangi rero irimo ibibazo byose ariyo kapitali ihuriwe n'ibindi bibazo
ahubwo ni hafi bice bitanu
njye niyo mpamvu ntabwo ari ko ngahubwo igiye kuba nka Somalia niba tukera hasi ngo baganire kuko ikibazo mwabajije ni uko twaje mwe yagikomojeho ikibazo ni uko amahanga yakwicara akareba icyo bita muri cadre la ressourcement de capacité icyakorwa kugira ngo muri Central Africa hagaruke umutekano naho ikibazo cy'amahoro abanyasatra Africa nabo bakicara akavuga dore dufite ikibazo cy'ubujiji dufite ikibazo cy'ubukene hari imiryane yo kuvuga ngo abantu baturuka mu majyaruguru baturuka mu majyepfo baturuka hehe ngo bose tugomba kwigira hamwe tukareko n'abari abumva inyeshyamba nabona abanyasantara afite ubundi baravuga ngo umuntu aganira n'umwanzi iyo ushaka amahoro ugomba kuganira n'uwo wita umwanzi none kuko amahoro ibiganiro bitari mu mwanzi ntabwo ari ibiganiro baba ari uku ni nk'uko bagomba kwicara bakareba bakavuga ngo ntitwari abanzi reka twicare turebe ibyo twakora bakora negosiyasiyo kuko ntabwo intambara irangizwa n'intambara niyo abantu barwana abantu baricara bakaganira ejo bundi abanyamurayi baduhaye urugero twabonye ukuntu putini na obama bahuye nubwo byari bigoranye bakaganira kugira ngo babone ibibazo bisubiza ibibazo bafite
niyo ngingo nagira ngo nubusanzwe se nkaho duse nkaho twakwanzuriraho iminota yacu iragiye turabwira abanyarwanda abari mu Rwanda bari mu Burundi bari muri Congo muri Uganda cyangwa Tanzania aho abatwumva hose bashobora kuba bari nk'amasomo turavuga Central Africa icyo cyari igihugu kimeze nk'ibindi byose gifite ubuyobozi gifite abaturage abaturage aho bakaryama bakarya nta kibazo kigaragara gihari amasomo tuvuge nk'abanyafrika bandi cyane cyane abatuye kare k'ibaga bigari bakuramo hano na yahe mwatubwira bwana Frank mwine
urakoze cyene uravuze ati hari ubuyobozi bararyamaga bagasinzira ariko burya Central Africa habaye ibazo bya kudeta kudeta zigenda zisimburwa n'izindi kudeta aba ngira ngo Andre Kayingba niwe wagerageje kuzana amatora ariko naye amatora naye yabayemo n'imvururu ivuga ko habayemo ibibazo byo kwiba amajwi n'ibindi ikibazo rero Afrika muri rusange iyo kirebye n'inzego izo nzego ntabwo ziraboneka inzego sindi kuri leta zidashingiye ku baturage abantu muri Afrika ntabwo tubatandukanya leta n'igihugu icyo ni cyo kibazo cya mbere icya kabiri bugarijwe n'abaturage ba Afurika abayobozi ba Afurika ugasanga menshi cyane amafaranga barayikubira bagasiga abaturage ntacyo kurya amavuriro nta miti haba amazi meza ntayo ibyo bintu rero ngo basangiye ubusa bitana ibisambo mu gihe rero Afurika itarakora ibirebana na demokarasi nayo itiyene icyo gikomeye cyane haracyabura demokarasi haracyabura uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibyo ni ibibazo bihungabanya ikiremwamuntu ni ibibazo bihungabanya umutekano ni nabyo abantu bamwe b'ibisahiranda bashingiraho kugira ngo bakoreshe abaturage bahungabanye umutekano wabo urumva rero hagomba kuba ubuyobozi bwiza bushingiye ku baturage bushingiye kuri demokarasi no kuzamura ubukungu bw'abaturage binabiye bihugu tuvuga ngo birivanga burya byivanga kubera ko hari ibibazo bituma abaturage babo baba ingwate n'iyo bibazo bakabishingiraho mu by'ukuri mu gihe abaturage bazaba bafite umutekano w'inda umutekano bagiye ku ishuri umutekano wa demokarasi abavuga icyo bashobora kuvuga mu gihe kitabangamira abandi bakagira umutekano ibyo bintu bizakemura ibibazo bya Afurika
ndabashimiye cyane bwana Frank mwine namwe bwana Mashimango Abubakre nagira ngo mwanzurire kuri iyi ngingo y'icyo abatwumva muri uyu mwanya cyane cyane abari mu karere k'ibiyaga bigari amasomo babonera kuri Central Africa muvuga mutugiye kumera nka Somalia yarenze ubwa Kongo Kinshasa na yahe mwatubwira
nge na hera kuri icyo cyavuze baratekanye bari bafite ubutegetsi bicaye baryama basinzira ariko rero twagombye kwibaza impamvu izo kudeta zishoboka niba bishoboka ni kubera ko hari abaturage bumva ko bahejwe kandi mu gihugu cyabo n'abafite uburenganzira mu gihugu muri make aho kugira ngo uvure gitera wavure kiri mutera kuko ikibazo gihari nuko kandi muri narivuze nuko ubutegetsi buhamye bagombye gushingira ku kuba guhuza no gukorera rubanda ni ubutegetsi bwa rubanda bukorera rubanda bwita ku nyungu za rubanda kandi nuko Frank yabivuze gutandukanya guverinoma cyangwa leta n'igihugu guverinoma zivaho zigasimburana ariko igihugu kigasigara mu gihe tutari gusobanukirwa n'ibyo bintu kwitiranya umuyobozi na leta ibibaho nicyo kibazo tugira tukunze kwitiranya umuyobozi na leta wavuga umuyobozi kuba ngo wakomye rutenderi bivuga ko wavuze leta oya umuntu ashobora kuvuga umuyobozi ayobora nabi icyo gihe bagavuga uyu muyobozi uburyo umuyobozi avaho n'uburyo umuyobozi ajyaho igihugu iyo byo bintu babyumvikaneho nta zindi kudeta n'andi macansi bibi cyangwa ibindi bisa nabyo by'intambara za rebeliyo zishaka ubutegetsi ku ngufu bishobora gushoboka kuko uburyo ubutegetsi bujyaho cyangwa buvaho buba bubi kandi ari nk'amasezerano icyo bita Jean Jacques Rousseau yavuze pacte social niyo numva nuko twagombye gutekereza n'ibindi bihugu muri Afurika tukumva ko kandi byagiye bishoboka kuko mu bihugu nk'iza Benin ubu ntabwo twavuga ngo Afurika yose niko imeze muri Benin muri Senegal nibwo wabaho n'ibihumbi 500 muri Zambia ntabwo ari kera muri Tanzania ibintu biri kujya mu buryo kandi ndizera ko muri Afurika nabwo nidukomeza gutekereza tukareba example z'ahandi nibwo ko ibintu bishobora kuzagera aho ngaho bigatungana muri Afurika
ndabashimiye cyane bwana Mashimango Abubakre ndabashimiye namwe bwana Frank mwine Audace Makadur namwe ndabashimiye kuba mwadufashije gutunganya ikiganiro namwe kandi abatwumva aho muri hose ndabashimiye kandi namwe mbasaba kwitabira igihe cyose ibiganiro byacu ku ijwi ry'Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
listening to the